Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banywanye inshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Radio ijwi rya Amerika murayumvira mu Burundi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho kandi kuri internet ni kuri wa3@ radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook ni kuri VOA radio yacu. Naho ni mujyeyo mukurikire iki kiganiro cyanyu muri isanga uko kirimo gihita.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'izwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nibyo koko muri isanga. Mu Rwanda ibura ry'ibiryo by'amatungo ni ikibazo cyane cyane mu gihe cy'izuba. Icyo gihe bikajyana n'izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa nyine by'amatungo, n'ibiciro bikazamuka, umusaruro ukagenda uba mutoya. Turaganira ku bisubizo. Bamwe mu rubyiruko barangije kaminuza bishyize hamwe bakora koperative yitwa Uruhimbi Kageyo mu karere ka Gicumbi, intara y'Amajyaruguru. Iyi koperative ikora ubwatsi bw'amatungo mu buryo bw'ikoranabuhanga. Uretse ibyo kandi batanga n'amahugurwa ku borozi b'amatungo. Umutumirwa wacu ni Jackson Karara, ni umuyobozi nshingwabikorwa wa koperative Uruhimbi Kageyo. Ntabatindiye rero mbazanire umushyitsi. Karara, uraho neza? Niko ko tutakumva neza, urasa n'uvugira ahantu hari Nyiramubande. Sinzi rwose. Ye, byaba ari byo byiza. Ye, kuko rwose byari muri Nyiramubande neza neza. Ubungubu ndumva ari byiza kurushaho. Nuko ngushimiye cyane rero nyine kwigomwa umwanya wawe kugira ngo uganire n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika mu kanya mwiri buriro. Mvuze yuko mwari urubyiruko rwarangije kaminuza, none mushaka iki gisubizo? Abandi muri kumwe ni bantu ki? Mwese muri urubyiruko mwize hamwe, mwize bimwe?
Nakoze cyane uko bayibuze neza. Ni koperative ihuzwe n'urubyiruko rwashoje kaminuza, mwese ni urubyiruko, nicyo navuga. Kandi tuze imitandukanye, hari aho bize agronomi, abandi bize komabiriti, abandi bize ibijyanye na ibarushangware cyangwa statistiki n'ibindi bintu, harimo n'abandi bize z'ubuganga cyangwa ubuhanga mu bijyanye n'iby'imiti cyangwa farumasi.
Nuko noneho rero igitekerezo cyabajemo gute? Aho kugira ngo mujye gushaka akazi nk'abandi barangiza amashuri bagategereza gushaka akazi ahandi mu bandi, mwebwe igitekerezo cyabajemo gute?
Cyaje muri bibazo tubona biri muri komunite cyangwa mu miryango rusange, aho harimo ikibazo kijyanye n'ibiryo by'amatungo. Babandika mugendo n'imifuka ku mugongo, basokesha ubwatsi bw'inka ku mihanda, ku ruhande y'imihanda, abandi bajya mu bishanga. Ndagutekereza ese ibibazo bizakinda gute kugenda tubone ubworozi buteye imbere kandi n'ibyo bikomoka ku matungo biboneke mu buryo bihindukira abantu. Noneho ikintu kibazo kareba se ubutaka dufite uyu munsi mu gihugu kirahagije mu guhinga no korora. Dusanga ko abaturage mu Rwanda barimo kwiyongera ariko batuka kugira ngo babutoze. Noneho kuri ya bibazo bibiri cy'ubutaka butoya bituma cyangwa ibyo abantu bashobora guhinga no korora bitaboneka byose icyarimwe ari mukamizi. Ukanareba ibigo by'amatungo bihinze ku isoko byatumye nyine twongeye gutekereza mu buryo bugari bwo kuvuga ngo tugomba gufite mu kibazo ariko tukiyongeranyije mu kubona ibibazo bihari. Ni ukuvuga ngo rero yazo yari kashakira igisubizo kandi tugizinzigamo nawe gukoreza amahirwe mu kubaho kwawe. Nyine tukanahanga indi mirimo mishya ishobora no kugera ku bagenzi bacu bafite kandi cyangwa ubumenyi butandukanye kugira ngo tuzuze amwe mu mitangire igihugu gifatika cyiza.
Nuko Jackson Karara, iki kiganiro ntabwo ari icyawe nanjye twenyine, ahubwo nyine nk'uko natangiye mbivuga n'icy'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Niyo mpamvu nagira ngo nguhamagarire uwa mbere hanyuma nawe mwiganirire. Yitwa Rukundo Charles. Rukundo we, Rukundo,
ndabumva,
uraho urakomeye.
Yego, ndashima Imana.
Watubwirira umutumira aho uherereye?
Yewe, merereye mu ntara ya Ngozi, ni Burundi.
Ye, nuko igitekerezo cyangwa se ikibazo?
Yewe, ikibazo mfise.
Yego.
Ni ukuvuga ikintu sije yanyoheye cyane amaze kuyiraba. Ati kukuntu ibintu bino i Burundi byo kugaburira ibitungwa bikunda kubura cyane. Ndashima yuko yotubwira uburyo akora ibyo bintu akatubwira yuko bitanga umusaruro neza hamwe nk'ibitungwa byo mu karere abaherereyemo bishobora kuronka ibyo bifungura narya. Ubu ibintu by'amashyamba bigoye kuboneka, usanga ahantu aho kukura ibyatsi byo kugaburira amatungo bikoye.
Ye, Rukundo, urakoze.
Yego.
Ye, nuko Karara, wamusubiza iki rero?
Niba namubwije neza mu kibazo arimo kuvuga ajyanye na ibibazo by'ibiryo by'amatungo mu gicuzuba, nibyo?
Yego, n'ukuntu mubikora niba bitanga n'umusaruro.
Yego. Nifuza kugira abose barimo kutumva yuko ikoranabuhanga ryacu ni ikoranabuhanga ryo gutegura ibiryo by'amatungo mu mirima mitoya, mu hantu hatoya cyane nka sentimetero make, tukoresha metero 11 kuri metero 7, kandi tukabasha gukora amatoni 29 y'ubwatsi bw'amatungo buri cyumweru. Ni ukuvuga ngo ntabwo tukeneye ubutaka kuko duhinga mu matajeri, duhinga tujya hejuru kandi amazi akagenda agarukamo. Urumva rero niba umuntu afite ikinyamuke bagamfata urugero cy'ibigori ugasaba rero kimwe bitatu by'ibyatsi, iyo byatsi bagabura inka ku munsi, urebye kugabura inka byatanga ujya nama iyo nyuma kugabura inka ukirinda ku biro byayo. Ariko iyo kiriya kinyamuke ubonye ubwatsi ibiro kimwe bitatu, iyo yagabura ingurube eshatu, ubundi ni igisubizo gihamye kiza cyo kubona ibiryo. Kandi icyumweru kimwe kimwe ubundi ibiryo kuko ubibona umunsi wa kane cyangwa iminsi ibiri gusa umaze guhingamo. Ibiryo by'ingurube, by'intama, by'ihene, by'inkwavu ubibona umunsi wa kane, iyi nka ni iminsi ibiri. Urumva rero kandi ubasha no kuyitegura ibiryo by'amatungo mu gihe cy'izuba n'igihe kitari cy'izuba. Habayeho igihe kimwe kinini kiba tubasha gukora ibiryo by'amatungo kuko tutabangamira imihindagire y'ikirere. Urumva ni igisubizo kiza cyane. Kandi urugero rwiza naguha ni uko mu bushakashatsi bwacu twakoze kugira ngo ubone kimwe kimwe cy'ubwatsi byaje tumaze gufata ubwatsi utekere kimwe ukabasha kubona ikiro ibiryo by'amatungo bike. Kimwe kitanga ibiro bitandatu bike iminsi itandatu, wakoresha amazi angana na miliritiro magana arindwi. Ni ukuvuga ngo litiro imwe ntabwo yuzuye, kandi ariya amazi agenda agarukamo. Igisubizo kiza n'ahantu aho hari izuba ryinshi. kandi teknoloji ikana banga kwa kwimura ukaje na handi hano n'umworozi ufite inya 10 ya parametre 8 kane kuri metro gatatu kane kabashongera inya zo 10 umunsi ku wundi
ye Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira ku kibazo cy'ibura ry'ibiryebwa by'amatungo ariko kubisubizo abasore n'inkumi bashyizeho koperative yitwa Uruhimbikagiyo ni mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda bakora rero ibiryebwa by'amatungo hanyuma nk'uko umutumirwa Jackson Karara amaze kubivuga bitanga umusaruro Jackson Karara niwe n'umuyobozi nshingwa bikorwa wa koperative Uruhimbi Karara kuri telefone dufite uwitwa Rugwiza Ngoga Janvier kana we mukuzanire Rugwiza Ngoga we
Kumbaye Thomas Kamirindi
Urahura komeye
Mbaye cyane Thomas Kamirindi
Bwira Karara aho herereje
Nere umere mwaje pomo kare ka kamanyi
Yego
Nagira ngo habwo dikiganiro cyaje gikenewe cyane Kuko ikibazo kibura by'amatungo kiri hose ahubwo umugenyi mfite bakorera mu karere kamwe se cyangwa baba barabajije no kugera mu tundi turi hakaba ari nkande wenda afite amasha umuntu yabasha kubagana
Karara mukorera mu karere kamwe gusa ka Gicumbi
murakoze cyane aho ikigero gikuru kiri Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru ariko arimo n'indusha amande mashami abiri kimwe kubaka muri mu karere ka Rubavu n'akandi mu karere ka Nyabihu ariko ntabwo bituma nabayobozi twebwe gutanga kugemura aborozi kuko turimo turagemurira uturere kamwe uyu munsi mu gihugu ubu nubwo turagira Kamonyi ariko tumaze kugera mu karere ka muri Gicumbi harimo Gatsibo harimo Kayonza harimo Rwamagana harimo Ngoma harimo na Gasabo
none ubwo ku Kamonyi muzajyayo ryari
turimo turagura ibikorwa gahoro gahoro kuko muri kisantene muri iki gihe cy'impeshyi urabona aborozi barimo baratugana cyane benshi babanje no kutumenya aho duhereye ariko ngo turimo kwagura ibikorwa byacu bitewe n'ibikoresho dukoresha kugira ngo duhingemo ya bwati harimo n'indi bintu cya kabiri twatangiyemo vuba inyubako duhingamo nayo nshyashya ya kabiri iyo rimwe niba irimo kudufasha kugira ngo twongere mu wa musaruro ugere kuborozi benshi ariko irimo kwagura ibikorwa remezo kugira ngo natwe tubashe kubikongeramo n'abantu tugemura uyu munsi
Rugwiza Ngoga ndibwira ko anyuzwe muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite Regis Officiel niko yanditse kuri Facebook Ijwi rya Amerika VOA radio yacu Regis we Regis ya samaye ntabwo nzi ibyarimo niko se Karara hari akantu nasomye ku rubuga rwanyu yego byanditse mu cyongereza ariko rero nasomye akantu k'inkuru y'ukuntu akantu k'inkuru kuri website yanyu kavuga ukuntu sinzi nimba ari wowe byabayeho kwa papa wawe mutunze inka nuko amapfa ateye ibura ubwatsi n'amatara agabanuka cyane ibyo niwe byabayeho cyangwa ni umwe muri bagenzi bawe
urakoze cyane niwe mu bagenzi bacu nagize ikibazo wabonaga babonye bari bafite inka yari itanga umukamo mwiza ariko hajemo ikibazo cy'ibura ry'ibyatsi ugasanga inka irimo irabira cyane n'amasaha y'umugoroba ugasanga arimo nko kubuza abantu kuryamira guhinga neza urumva ibyo biba byabibazo biterwa na n'imirire yahagije ku matungo niyo kinatumye cyane gutangira gutekereza mu buryo bugari uburyo tugomba kutona iki kibazo ariko nanone urebye urubyiruko mu buhinzi benshi na wacha kakazi uvuri mfite nao vivurie ni mbiza mchaandiza na mbiza wano wa wapte mbiza kutambuka mbiza kutu aliko tumaze kutu kutu ujo kwa chaitewa na wanga wati ni auri kutambia kukurugwa wana makujira ya shaka ya kumina ufe kwa vijamu kutu kutakutakira vitu niyo chile kutakara zae aliko ndama mziko wa rema na wana wenshi atari mbiza wanda hoa nime ya kutuwa ya nili mbili kivira bilgi uja matongo vituma ama tongo agenda agira yaba n'ibindi.
Ye abamfasha bambwiye yuko Regis officier abonetse noneho. Regis we. Regis. Niha handi telefone ya Regis ntabwo icamo. Twikomereza. Muteza amatwi ya Radio ya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda umushyitsi ni Jackson Karara. Ni umuyobozi nshingwabikorwa wa koperative Uruhimbi Kageyo. Iyi koperative niyo mu karere ka Gicumbi intara y'Amajyaruguru y'u Rwanda ikora ubwatsi bw'amatungo mu buryo bw'ikoranabuhanga kubera ikibazo aba basore n'inkumi bari barangije kaminuza babona mu Rwanda bakagishakira igisubizo ni ikibazo cyo cy'ibiribwa mbese by'amatungo nibyo rero bafitiye ibisubizo nibyo turi kuganira kandi nkuko mwabyumvise nanone ntabwo ikibazo kiri ahantu hamwe rugwiza ngo ga Janvier wikamonyi nawe atubwiye yuko ari ikibazo kiri hirya no hino mu gihugu hanyuma bambwiye yuko kuri telefone dufite Yosefu no Innocent we
yego namahoro
urahura komeye
Ego ndakomeye.
Irindi zina ryawe ni irihe?
Sabimana ndi mu Burundi Gitega.
Ye, nuko sabima gusha ku ngingo.
Eh, nagomba shimira abantu bashinzwe koperative. Abandanye batera imbere.
Yego.
Yego, kimwe gusa na isomye kuri Facebook, nta ni radio niko ndumviriza yapfuye. Kimwe gusa nagiye ngo niyo koperative bashinzwe kweri, abandanye batera imbere.
Ye nuko nico cyonyine washaka kumubwira
yego ahubwo namuramutsa sinzi ko ari ha
muramutse
namahoro yego ndumva meza eh namahoro
karara ngo namahoro eh
ndaho ndi mu Burundi je
Innocent?
Oui.
Wamwumvise se?
Ah namwumvise, wandaye batwigisha, natwigisha ubyanze turonkuzwa kende.
Je. Hanyuma urashaka kwa guha adresse yese kugira ngo uzigireho kuri website yabo.
Ayo bakoze.
Karara wamubwira website yanyu.
Yego bana na sanga ndiyo na kutukimira kandi tikirinaka kusandiza ubunyi namwe kugango namwe biwafashe cyangwa bibira kamaro website yacyo ni www.ukacha.rwa
Sabima wabyumvise neza
Eh barakoze cyane.
Ye nuko na urakoze.
Sawa, yego sawa.
Radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Niko se karara mwebwe ubwanyu uko mwashinze koperative irabatunze neza.
Murakoze cyane. Tugitangira 2020 tari abakorera gushake babiri. Abasanga cyane mu byango barimo gukurenganya amafaranga kugirango ibitenge nk'abantu babiri batangiraga umushinga wari umushinga wa mbere mu gihugu yari korona wanga aho abantu benshi batazi wenza yari intambwe ya mbere katangiye ariko imana n'ibindi kibazo cyahuye nayo kuko katangiye umukozi wa kabiri yari 2020 igeze mu kwezi kwa gatatu hazamo covid imaze gutera moto aho nyumba kwa mizi itandukanye kubona ubundi turagenda neza tukisanzura n'aborozi ariko twarakomeje gukora icyo gihe gukora n'aborozi bakeya babyemerera aho mago zawe bari ariko ameze kana tuyuma nyuma yaho ngaho patimaje na pavura kuriwa kiste kuhire madana ni mchumiro kwenye pavura kikatania kwa na makaranga na mko jana ni mwa katu kwa kundi cha shaka kwa mara wali abo rezidi kwa kwenye kwa na banyoni kundi tangu na nchi ariko ni maalumwa kwa ni kwa jara kiste kwa mkojia tangu na kuziamba kwa kundi kuziamba mchanga na kwa 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 ariko nabwo n'abwo kuko kuko abitse kire 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 nabwo gura n'abwo n'abwo kire 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 n'abwo kire n'abwo kire 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 n'abwo 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 kire kire onde tá passando aí tudo mira um bate eu vou na frente tudo que vem bate chama ainda pouco o que diz a hora de na tua cangura eu tenho me sentir bem eu me porque a vacuna não há nem agora ou na vacuna vai me dar agora aonde eu me movo ficou na o change para lá ainda mais a matanga mais a nada mais nada change era uma varia varia uma varia varia de lagoa na cá arimo bari abo bagurisha byatsi akazana bakarani yakaje no kupakuriza arimo naza modoka bifasha kugeza na makombe ya makombe yari nakuje onza kazi ifanya mu kubana n'inzu kandi n'ikamwe n'ikiragi aho hari amarije menshi yozi onza ni akazi kandi iyi minsi turashima ko hari nambo tumaze kugeraho kandi arimo nange nange kuma kwenye mafanga ya kubandi wami kwenye mbiliko inaba koga kutuwe ilimusi na kutuwe umashuwezi ya kujeza ikona za Amerika chikuro ziyensi ya jira ya kama
Izgiri Amerika mchirundi nichi Nyarwanda hanyuma se ubwongo ubwo mukorano kwi no guhugura abandi borozi baza nibo babasanga cyangwa nimwebwe mu basanga
ari niyo bakora ikoresha mu bwenge aborozi ari yo ita iyo ita ita community outreach kugira ikoresha yo kugira aborozi ikora mu buhanga bitanga amazi n'amashusho yerekana mu video umuresho kumva amakureba uburyo ubwase bitegurirwa uburyo ubwamenye bw'ubwase bizirikana bikurikira uburyo avanga amoko atandukanye y'abakishigamba kandi umuryango ritandukanye amatungo arimo kujya kureba amatungo atandukanye birimo kimwe gikeneye arimo kujya mu kuriro ibyo bintu byose agenda mu mahugurwa atayitanga akoresheje bwa buryo yo kugera ku borozi cyane ku matsinda y'aborozi ku makoperative y'aborozi tukabasanga ahantu haherereye kuhageza iyo ikora n'abandi ubundi buryo akabiye ku porosesi ishinzwe gutanga imbuga kwa nyambaga niba nawe nyambaga nayo yabonye ko ikigenda kuko ntabwo bize rufite ubumenyi n'abandi aborozi bakora ku ikoranabuhanga rya Facebook ya Twitter LinkedIn yo kuri website y'ingisho yo Innocent atunga za urwa za website iyo ni nkuru z'ikoranabuhanga ndumva arimo n'izo mbuga dukoresha ndege mu nyambaga kama ndiye mutange ari amahugurwa ari zo nyigisho tanga harimo no kuvuga ibyo gukoresha yo kwitabira amanama atandukanye amaforum tanga ihuriro ry'ibintu ihuriro ry'aborozi ukagira namba yo gukora presentation cyangwa presentation tukagira umwanya muto yo kugeza amakuru ku borozi ariko harimo n'abantu nyamwe badusura ibyo bita consultants abone zibenshi tumaze kwakira uyu munsi muri Gicumbi twageza muri Greenhouse kandi yanciye ubuhinzi tukoreramo tukabereka uburyo ibintu byose bitegurwa kuva mu munsi wa mbere kugeza umunsi wa nyuma kuko uyu munsi wa nyuma ariko izo nizo inzira zitandukanye dukoresha kugira ngo abone zibenshi abashe kubona amahugurwa cyangwa inyigisho zacu ariko na nyuma nayo naza kwibagirwa harimo amaradiyo nyinshi ijwi rya Amerika ibatse kwa kamwe kugenda kitano zo bijyanye n'ibindi ikageza ku mbaga nyinshi ya wana Rwanda cyangwa n'abanya mahanga abantu bose abantu babe ikipe nziza cyo kugera bakamenya amakuru harimo radiyo ziri mu gihe cyane na RBA RTV harimo TV10 harimo radiyo y'imanzi tumaze kugeza ibiganiro byacu mu maradiyo na televiziyo cyangwa mu kigambo mbaga n'amarinchi amaze abaje kubona makuru abinyige.
Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite Emerusave Emile. Emerusave. 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 Emile. Emile we. Dekada nawe ntabwo bikunda. Nuko noneho kuri telefone dufite Ngoga. Ngoga. Ngoga urahura komeye. Amakuru. Dawe no telefone iracitse. Mutubabarire bibaho iby'ikoranabuhanga rigiye bigira gutya bikikoroga. Icyakoze nagira ngo mbibutse yuko muteza amatwi radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turagisangira n'umutumirwa Jackson Karara umuyobozi nshingwa bikorwa wa koperative Uruhimbi Kageyo yo mu karere ka Gicumbi intara y'Amajyaruguru mu Rwanda ni koperative ikora ubwatsi bw'amatungo mu buryo bw'ikoranabuhanga yashinzwe n'abasore n'inkumi b'urubyiruko bari barangije kaminuza bahura n'ikibazo cy'ibiribwa by'amatungo bati dushaka noneho kubibonera igisubizo noneho rero igihe tugishaka abandi banywanya ibijwi rya Amerika tube twumva aka kazi iki
crazy it could be baby baby so take it easy can you leave I swear I can breathe do you really care baby even one day you're on myself me fire darling darling you touch me one more time I might lose my mind if you use too much here can we go slowly cause I can't take it
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'Ikinyarwanda mu byukuri n'umutumirwa nawe telefone ye yari yagize gukira cika ariko yagarutse Karara urahari
ndahari ndabumva neza
nuko nagira ngo nguhe undi munywanyi w'Ijwi rya Amerika witwa Ngoga urahura komeye uherereye he akarere ka Rubavu mu majyaruguru y'u Rwanda oya n'uburengerazuba nuko gusha ku ngingo rero
ikibazo muri Rubavu na ho turorora ariko natwe dukunda kugeza no kuri ibyo by'amatsinga ikibazo nabagiye mu kibuga ndetse akabe andere mukazi cyundi ikibazo cy'amatungo cyarakemuka kugeza agaburira akarere kose cyangwa aracyakora nta bigiye byarangira
ye
ikindi kibazo ndi mu bazo cyangwa irenga ikintu byaremye kwirira ibyacu bike
subiramo subiramo ikibazo cya kabiri
cyane cyakabiri mu Rwanda n'ubwo tuzuka byamenyereye kugira ibyacu bishya bitafite ibindi birangira
Telefone yawe ntabwo ivuga neza ku buryo je ku giti cyane ntabwo numva neza ikibazo kubera ko telefone itavuga neza none wabuhindiye aho ngaho
ariko nje nina cyinzi ko ntakibazo ariko nje n'ikipunje
icya mbere nicyo numvise neza naho ubundi telefone ntabwo ivuga neza urakoze cyane telefone yawe ntabwo ivuga neza pe ntabwo ijwi ryawe riri gusohoka ku buryo butomoye nukumbabarira nukurakoze karara komine nanjye mu komine akarere ka Gicumbi kose ubu ngubu ndumva aricyo kibazo Ngoga yabazaga gafite ubwatsi bw'amatungo buhagije ku buryo Gicumbi yihagije Yego
uko namundi cyemeza cyo cyangwa nacyumvise cyakawe nacyo nageze gukuramo ike yari yagishaje tukubaza cyane kugira ngo ubyamenge n'uje tuvanga amo katandukanye bwatsi ndumva niki cyo cyakawe yavuga ariko cyangwa reka mbanze ku mere muri Gicumbi uko nabivuze imbere inombaga mu Gicumbi n'uko aborozi benshi nabo baramenya ibicuruzwa dufite twakoresheje imbaraga nyinshi twagerageje urabije n'urubyiruko rwishakira gisubizo hari aho tugera ariko na aramo n'abandi tufatanya turimo turafatanya n'inzego za karere ndavuga akarere ka Gicumbi kadufashe gusamutanyiza ariko kwitabira amanama atandukanye n'aborozi ihuriro zitandukanye n'aborozi tukagisha amakuru ariko niko karere kadufite n'aborozi dufite n'abaturage benshi urumva Gicumbi nano ni ahantu hari mu misozi bafite ahantu hato yagombye kuba harimo n'amaterasi ariko nayo ziriya materasi nubwo bahingamo za metegas cyangwa rubingo na gari rubingo ibasha gutunga inyama mu gitese kimwe kimwe gisimbura mu bihe runaka ariko uyu munsi nibo benshi bitabira mu gukoresha ubwatsi bwacu duhingamo ndumva harimo n'umunyamakuru Eric yagiye guta yabashije kubaza umwe mu borozi amubwira ko barabukoresha ndumva igikimi cyacu kirimo kirenge cyaguka ariko kikanaguka kuko nta mahirwe muri bizinesi dufite uyu munsi ntabwo turahera mu karere kamwe konyine kugira ngo n'utundi tubashe kugeraho kugira ngo ubuziranenge iki ndamwizeza ijana ku ijana ko ibyashyizwe kuri uyu munsi ukurikira ubuziranenge kandi bugategurwa mu buryo bw'ubuhanga ukoresheje inzira zose zishoboka yaba ikintu bita best agronomic practices tubasha kubona imbuto yose mu rwanda twayipima mbere yo gutangira kuyikoresha tugapima ubuheke yuko yumye neza tugapima aflatoxin level dufata za zindi zidafite aflatoxin ariko na za zindi zifite hari imiti zikoreshwa zijya toxin binders bituma za level za zikiri hasi zikomeza zitakomeza cyangwa zikimiki zitakura ariko icyo narengaho kuri iyo mirimo uko tubasha kuyicukura za binyamiti cyangwa imbuto yacu dukoresha n'umuti mwiza ariko inyamiti tumaze gusoza kuyicukura harimo kumika amaze kumika harimo kuhira inzira ndende ikoresha kugira ngo abone bwa bwatsi ariko imiti imwe kimwe ukaba wose abona bwa bwatsi ikintu cy'ubuziranenge nagari tutemye tureba harimo n'abandi zindi nzego zirebera aborozi kuko niyo wabizi ndimo kuvuga ikigo cy'igihugu gishinzwe umworozi muri ibi bita RAB gihora gifasha mu bujyanama bujyanye na quality control n'ibyo tutagira bya bwacu harimo n'ikindi kigo kigarika nacyo cyaregeye inama yo kuvanga gupimisha bya bwacu ku buryo ya makuru yuko na kile cha microtoxin baburezi ukira uburezi mu matungo mama zikanagera ku bantu bamaze kukoresha byari komoka matungo ya matari ya maji ubwo ngiye byose zina kujana kwa mbuzi zako byakuja kutsinda mingi
yee ijwi rya Amerika kuri telefone dufite Nduwimana Innocent. Nduwimana
yego
urahura koma
yego ndakomeye ndacima imana hano mu Burundi mukanyosha
yee mukanyosha ni Ibujumbura
ni mu Bujumbura hano mu gisagara cha Bujumbura
yee akabazo kagufi ya kuko telefone yawe ndumvirimo makaraza
akabatsore kadushimire uko kwa kite cooperative yo kwingunganya ikaza iratanga ibiryo kugira abantu bashikirwe twumvise kwabura ibiryo n'ibifungurwa twasaba yuko twobateza intete yuko bakakora bakarondera umwimbu mwinshi kugira ukwire abanyagihugu ama icyo twasaba nimba iyo koperative bagize abanywanyi babo batakwiye bavuga bagashyiramo nk'abandi kugira umusaruro ubandanye utuga kugira ngo ibyemerwa nyine bibandanye bikwira cyose cyiyumvira igitekerezo na resise
mu magambo makeya nimba nakurikiye neza uravuga kubaha intete none se urahinga wowe urarima
kewe ndarima sanzo ndima ndumurimi
none ukaba ushaka yuko bagura intete zawe
nimba abashaka yuko numva twabura nk'ibiryo bakasaba nko mu mashyamwe bakabongeza nk'umwimbu kugira nabo babandaje batera imbere cyane
icyo ni icya kabiri cy'ukuntu bashobora kubona abandi banyamuryango nimba banabashaka ubwo ngubwo aragusubiza urakoze cyane Nduwima
murakoze ko twibuka kandi muzokwama muri twibuka hano mu Burundi mu gisagara cya Bujumbura
yee tuzabigerageza kandi turimo turabigerageza
murakoze cyane
nuko ku ijwi rya Amerika kuri telefone dufite umugabo wanditse ko yitwa Trump w'i Burera Rwerere ariko ubundi akaba yitwa Evariste niko Trump w'i Burera ubundi witwa Evariste irindi nde
ubundi witwa Evariste
nzabonimpa we nuko gusha ku ngingo
murakoze cyane ni ukuvuga ngo mu Rwanda ibiryo by'amatungo
yego
bikomeje kubura nk'uko mwabikomojeho noneho iyo kampani yakageyo ikora ibiryo by'amatungo
yego
ndumva iyo kampani ishobora kugira mu majyaruguru y'u Rwanda ntazindi mbayinumve
ese
ko abasarani nta kuntu bashinga amashami mu turere twose aborozi bakagera bibonera hafi ese ntabwo bihenda biba bihagaze bite
ariko rero nzabona ima icyo ndumva yari yagikomojeho nko muri Rubavu ndumva yavuze ko hari ishami ry'iyi koperative uruhembi kajyayo
none mu majyaruguru y'u Rwanda ni mu kagiye gicumbi gusabari
yavuze na Rubavu yego ni mu burengerazuba
Rubavu ni kure cyane rero
reka nakubwira
babyegereza abaturage hafi nibura muri karere n'ubu hari mu karere ka Burera dukeneye ibiryo by'amatungo n'ubu turi kubura ubwatsi turi kubura ubwatsi kandi bari hasi 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 igoboka cyane izuba riri kuva ahantu hose harumye none kugira ngo uve mu karere ka Burera ujye kuzana ubwatsi bw'amatungo igicumbi aho abantu bakoresha ni kure cyane
niko se nzabona impa
kami
Burera ko atari kure cyane ya gicumbi ntabwo wasimbukirayo mukabonana Ntabwo mvuze uyu munsi. Simvuze ngo bikore uyu munsi ariko uri muzasimbukanye umubarebe.
Agomba kugera hose murakoze cyane.
Ye na urakoze cyane. Karara aba bantu
babiri kumwe
ye turabashimiye cyane rwose. Karara uyu ndu w'Imana Innocenti uri Bujumbura na Nzabona Imaye Evariste w'i Burera babwirire
bw'amatungo. Yego. Bwana Thomas urakoze cyane. Reka mbanze nsubize Innocenti wa Bujumbura. Arimo kuvuga ko yamugurira imite. Imite namugurira ni uko ari gahunda yita African Continental Free Trade Area mu buryo gukora ubucuruzi muri Afurika. Afurika irafunguye ubucuruzi bwacu ntabwo bugomba guhera mu gihugu kimwe cyo kimwe kamba no kwambuka imipaka ikanacunga byazaje se muri Afurika. Noneho mu buryo tukorera uyu munsi tugurira imyaka cyangwa bya binyamike bigeze mu Rwanda ndetse bikorerwa muri Kenya ariko noneho turimo amaze kubaka ubushobozi bugaragara mu Banyarwanda ku buryo za mbuto zose zishobora kuzwa mu mbere y'igihugu. Ariko kuko tugenda tuhaguka tugakenera nyinshi cyane ugasanga none amasoko yacu ntibagomba kwibanda ahantu hamwe honyine aho ahandi hose haboneka amarge kubona bya mbuto twazifata. Rero Innocenti nifuza wenda kubona na Mureze tukanamenya ibinyamike afite tukanavuga na wenda biba byiza tukomeje kubona uburyo kontakti ye byadufasha. Ariko nato tuzaza gutanga kontakti yacu niba hari abandi babikeneye. Ikindi cya kabiri ni kujyanye na nduva ni yero mu kwezi twavugaga reka niba hari indi yancitse bwana Thomas twambwiye Evariste wa Burera. Yego
wari uvuze akabazo ka kabiri ka Andrew Uwimana.
Ndu w'Imana
nyine akambere kubagurira intete mbese ni wabyuvise ni nk'amasaka ingano ibintu nk'ibyo nuko ahubwo kandi kabazo yavugaga ati muzaguka gute muzafata abandi banyamuryango gute kugira ngo namwe mukomere kurushaho icyo gitekerezo kirahari
ikibiriye cyari kuko ikigo cyabizemo kiragenda ni koperative ubundi birimo biragenda yaguka kandi urabizi koperative na bagira ngo arenshingiro so kiragenda kuba kiyagura bitewe n'ubumenyi bwihariye butuma kugenda dukura ariko harimo n'ubundi mushobozi undi munyamuryango ashobora kuzamo akayongera ingufu koperative uburyo mu bimwe mu bishoramari nawe ari ari undi mushingiro tumena uyu munsi utekereza uko tugomba kutangira kwiza mama kugira ngo twongere ubushobozi bwa kufite ibibazo duhaza isoko rihari uyu munsi. Iyo nayo iri muri gahunda ntabwo irenyejwe n'inama rusange ariko yarateguwe na komite nyobozi tumaze kushakisha ibitekerezo bitandukanye n'abandi bantu b'abahanga bafite ibitekerezo bishobora gutuma afata ibyacu yagera neza kandi ikarushaho kutera intambwe mu gutera ibibazo bihari.
Yeee
wenda igitekerezo kuri Evariste wa Burera afite icyenda yumva cyane rwose kuko uyu munsi uvuye iwacu kugira ngo arimo akana kandi bariya n'aborozi baba bari mu bice bitandukanye by'akarere k'amajyaruguru bikeneye kongera ibikorwa byacu. Iyi ngiyi ni ingufu hari aho tugarukira twebwe ariko ntabwo bituma bitubuza gukomeza gushakisha izindi mbaraga harimo akarere ibikorwa bahari uyu munsi dukorana nabo tugerageza kunoza ibiganiro kugira ngo turenye igitugu tubashe kugira zindi imyaka cyangwa za nyubako zihingamo atleast buri karere kagire imyaka imwe izabasha kwigenera ubwatsi mu ishuri bw'abarimu kubera yo tubagurira za inyamite niba karere ka mbere tumenye inyamite bafite amoko atandukanye inyamite ariko ukangije kungana na mungu yita orushwanga bali tuzabageraho ariko nifuza nawe kuganira nawe ku buryo twatangira no kwigemura kariya karere ka Burera kuko nagari kure cyane natwe tujyanje mu kwigemurira uyu munsi.
Ye mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. ni ikiganiro muri isanga turaganira ku bibazo by'ibiribwa by'amatungo n'igisubizo abasore n'inkumi bo muri Gicumbi ni mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda bashatse bibumbiye muri koperative yitwa Uruhimbi Kageyo. Umutumirwa rero ni umuyobozi nshingwabikorwa w'iyi koperative Uruhimbi Kageyo ni Jackson Karara. Kuri telefone dufite Emmanuel Ndereyimana na Idrissa Bakungu. Reka duhere kuri Ndereyimana. Ndereyimana we,
karame karame,
urahura komeye?
Ndakomeye kamirindi.
Bwira umutumirwa aho uherereye.
Umutumirwa ndamubwira ko ndi Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Ye, ngusha ku ngingo.
Ubwo ngusha ku ngingo nge nagiraga ngo mwibarize utubazo tubiri. Kibazo cya mbere, ese koperative yabo ishobora kwaguka ikaba yakorera mu tundi turere tw'u Rwanda?
Igihe yaramaze kugisubiza.
Akabazo ka kabiri, ndagira ngo mubaze ni gute umuntu ashobora gufata biriya bisigadwa by'umuceri cyangwa iby'ingano akaba yabibyazamo ibindi biribwa amatungo ashobora gukoresha mu kurya.
Ye, urakoze cyane. Reka icyo ngicyo kigusubize, naho ubundi ikindi cyo kwaguka ubwo uraza kujya kuri ku rubuga rwacu waeshatu akadomo radio yacu veo akadomo com uze kubikurikira rwose yabisobanuye neza. Urakoze.
Murakoze namwe muri Amerika.
Yewe, hanyuma tuhamagare na Idrissa Bakungu, nuko umutumirwa Jackson Karara abasubirize rimwe. Bakungu,
murakoze cyane. Mwiriwe
wirwe neza, uherereye he?
Menera Kigali mu Rwanda.
Yego, gusha ku ngingo.
Yego, cya mbere cyane kinzanye ni ukugira ngo nshimire urwo rubyiruko rwakoze ibintu byiza cyane, kubera ko muri iyi minsi nyine ari ahantu henshi hagiye hagoboka ibyo bakoze bagiye babigura cyane. Nkamwibariza ngo bagira iki ubundi rubyiruko rukiri gifite amaboko batakuye mu ntoki nyine, bahaguruke bakure nyine urubyiruko nyine kugira ngo nkamwibariza ngo bakwegereye leta ko twumvishije iyo gahunda ari nziza, kugira ngo leta nyine ishiremo nkunganize kugira ngo n'abaturage bo hasi bibashe kubageraho. Kandi nkabibariza ngo ibiro nyine bigarukira kuri bingahe? Ari umuturage nyine ufite ubushobozi bukeya, wenda badufashije bagakora mu biro bitanu, ibiro icumi, ibiro mirongo itanu, ibi n'ibiro ijana byaba byiza.
Umva Idrissa.
Yego.
Umutumirwa telefone ye yongeye iracika, nagira ngo wowe tube tugumanye.
Yego.
Mu gihe bakimushaka. Kuko.
Yego, nta kibazo.
Ye, ndifuza yuko utu tubazo twawe nko ku kibazo cyo kugira inama urundi rubyiruko rufite amaboko, we nta gatekerezo waba ufiteho?
Yewe, nuko mora mbivuga buri munsi, nuko urubyiruko rugomba gukura amaboko mu mifuko rukitabira isoko ry'umurimo, kubera twebwe Abanyafurika ndetse n'Abanyarwanda twese nitwebwe ubwacu tugomba kwiha agaciro tugakura amaboko mu mifuko tugakora, kuko tudakoze ntabwo twateza igihugu cyacu imbere. Twebwe urubyiruko dukure amaboko mu mifuko, dukore cyane n'abikorera muri make
nk'uko nabo bagize gutya bishyira hamwe bashyiraho iriya koperative.
Yego, ni ukuvuga ngo bitabire kwishyira hamwe nyine, kuko bishyize hamwe nta bwenge, ubwenge nyine bw'abantu benshi nyine bubyara umusaruro mwiza cyane.
Ye, nuko noneho umutumirwa yagarutse, nagira ngo ngusabe wongere umusubiriremo neza utubazo twawe.
Yego, nta kibazo.
Ye, umwanya ni uwawe.
Yego, baje kumusuhuza nyine, namwibareza utubazo dukeya nyine twamusabaga. Nicyo nari maze gusoreza, nuko bafata ngo bagashyira wa musaruro wabo mu biro, bakavuga guhera ku biro icumi, guhera ku biro makumyabiri, kuzamura kuri mirongo itanu kugeza ku biro ijana, uwo musaruro ukagera ku muntu wese bitewe n'ubushobozi afite. Kandi nkayongera nkamwisabira ngo ni ukuvuga ngo begere leta nyine, kuko isumvishije iriya gahunda ari nziza cyane, kandi namushimira begere leta kubera ura musaruro kugyogera ku banyarwanda bose
ubwo urashaka kuvuga ko leta yabafasha yabafasha mbese kugera ahantu hanini henshi
kugera ahantu hanini cyane kugira ngo bagure n'umusaruro wabo urenga Afurika no hanze hose
urenga Afurika
ariko mbere ya byose tugomba kubanza kwihaza nyine uwo musaruro uboneka inaha mu Rwanda nyine tuzasarurira abanyamahanga
nuko hanyuma rero no kugira inama urundi rubyiruko nabyo ubwo mu bwaraza kugira icyo bivugaho urakoze cyane bakungu
murakoze cyane
karara wagarutse
n'akirwe cy'ikindi n'ari cyo kugiyagene cyane kana wanga nayo ibyo
inagarutse nuko mbese mu magambo makeya twari dufite ikibazo cya Ndereyimana Emmanuel w'Ikarongi avuga ati wabagiriye ihe nama y'ukuntu ibisigazwa by'impeke byabyara ibiryo babivanga gute bikabyara ibiryo by'amatungo hanyuma bakungu we wamwumvise
birashoboka gufata ikinyamike ukagenda ubwatsi kandi ukagenda ubwatsi bifite n'imirongo myinshi ubundi ibinyamike kimwe yaba ifite intungamubiri ikigize bitinshi ariko kwa kundi ugenda ukabihinga birakanguka nyine kuvuga rero cyangwa ngo gukoresha birakanguka nyine kuvuga ngo ukagenda ubwatsi byiyongera kikura kenshi ubundi kikagira kikigire kimwe ugomba kugabira amatungo kuko amatungo afite ibyo bikorwa mu minsi itandukanye iyo nayo na mbere niyo mpamvu kompanyi yacu atuhamagaye twamugiriye inama n'abandi bose imboga zose zikoresha kirahari ikindi kuko ni kurubyiruko yaraba ngo ushake kwihuta ugenda wenyine ushake kugera kure ujyana abana koperative ni imwe mu nyinshi ikeneye urubyiruko ushobora kugera kure kandi ukanazamukana benshi icyarimwe rero kuyiyunga mu makoperative birafasha ni ikintu cyaha mu kubona ubushobozi cyane kuba sengera bimwe n'abandi bo bashobora kuza kuba nyamwe ndabashaka abantu n'ibindi bihano inama ni kubwira ko nta mahe nta bure nyinshi ni ko tugomba kubiza imbaraga kugira ngo tugere ku mibiri kandi buri gisubizo buri kibazo gihari muri iki gihe ni amahirwe ni amahirwe ku rubyiruko kugira ngo biyongere akazi
nuko noneho rero Idrisa Bakungu yari yavuze ati mwari mukwiye kwegera leta kugira ngo ibafashe no kugera hanze y'u Rwanda ibyo byo hari imigambi mufiteho
ikintu cyo muri ko mujye ikintu byo kwakira yavuze ikintu cyo cyane hari isoko twabo mu ya Dubai ari mu nsha cyangwa mu isoko bya hariya n'ubundi 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 bya leta ibyo cyo cyo
none bakungu yari yavuze ati mwakora mwajya mukora ibiryo bifite uburemere butandukanye mbese bigenda birutana ibiro bitanu icumi gutyo ati kugira ngo n'umuturage ufite amikoro make yabimugereho byo wamubwira iki
yego kandi ko yego kuko abore cyangwa umuntu nagari abantu bari
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nanone tugize akabazo na telefone y'umutumirwa hagati aho ngaho nyine yari arimo asubiza abakungu kuri telefone kandi dufite n'itanga Simo noneho nawe reka mbe muzanye tube tuvugana numve utubazo twe hanyuma turaza kureba niba umushyitsi Karara Jackson telefone yongera igakunda akagaruka n'itanga urahura komeye yego yego uherereye hehe mu Rwanda magana he Kamonyi nuko wari ufite igitekerezo ariko rero nawe telefone yawe ntabwo ivuga neza nawe telefone yawe ntabwo ivuga neza wakwigira ku ruhande gato tukareba nimba hari icyo twunguka yego noneho ndakumva neza
nikumva umutumirwa mwibanze ku biryo by'amatungo ariko mwibanze ku biryo by'inka cyane kandi ikibazo kinini wenda nuretse ko naho gihari ariko no ku biryo by'ingurube muri iyi minsi usanga ibiciro byabyo birahenze cyane kuruta kandi wenda uburyo ibikorwa n'ibikorwamo nta handi biva mu gihugu kandi ikibazo ko mwira ese guhera ku ibiryo by'amatungo ibyo ntibiterwa na wenda n'ibikorwa remezo bitaraba byinshi mu gihugu
niko dusubiye inyuma gatoya uragira ngo umenye ibiryo by'amatungo n'ayo amatungo babikorera kuko wavuze ngo twibanze ku nka gusa niyitanga nawe telefone ntabwo ivuga neza rwose niyitanga urakoze cyane mu magambo makeya karara wagarutse
nagarutse
ye niko uyu mugabo niyitanga Simo wo ku Kamonyi aravuga ngo twibanze ku nka gusa ubundi ibiribwa by'amatungo mukora na yahe matungo
na matungo maremare na matungo magufi nabanje kuvuga ko harimo ibyo by'inkoko birahari harimo ibyo cyane cyane ibyo bimaze gutegurwa mu minsi ine ibyo by'ingurube inama ihene n'inkwavu ni ibyo bitegurwa mu minsi itandatu umunsi wa gatandatu maze gusarura ukagaburira inka ni musiringi urumva n'andi matungo nk'ingurube arimo kuvuga turayifite kandi tuvanga amoko atandukanye ubwatsi ku buryo ingurube ribasha kubona zanungwa mu biri zubaka na zanungwa mu biri zitanga imbaraga zibashe no kororoka ariko kandi n'ikiguzi cya kiyendutse rero uyu munsi ikiro cy'ibiryo by'ingurube tugura 180 kandi ni ibiryo bivanze amoko atandukanye ingurube yarya
nuko muri ibyo byose muri ako kazi mukora mu magambo macya cyane ibidukikije ntabwo mubyangiza nta nubwo muhumanya ikirere
ahubwo turimo kubungabunga kuko urebye tukoresha amazi imvura amazi turayafata tugashyira mu matanki ibigega tukabikoresha mu kuhira kandi yari amazi turayapima tukanamenya ko ntabwo ari asidike ishobora gutwika ikindi cya kabiri ubutaka urumva ntabwo tuyangiriza turawubungabunga kuko ntabwo dukoresha ubutaka mu guhinga harimo na bya biryo bituma bigabanya imyuka ituruka ku matungo zita meteni ya meteni iri mumwe mu myuka yungabanya ikirere kikanangiza ikirere
nuko
urabungabunga
yee twanzura nanone mu masogonda make cyane abantu bateze amatwi ijwi rya Amerika nawe bagukurikiye bahe telefone bashobora kukubonaho bibaye ngombwa
murakoze cyane nomero yanjye telefone ni +250 cyangwa plus niba
guteranya
250 7 8 4 5 1 8 4 7 kansubiremo guteranya 250 7 8 4 5 munane kane karingwi.
Jackson Karara umuyobozi nshingwabikorwa wa koperative Uruhimbi Kageyo mu karere ka Gicumbi ndagushimiye cyane.